leydi Niger ndenno ni to ɓoɗe bonɗe kulle yeru yeruji tokkirte jawtide, amma hannden iɗi tawa nder leyɗe to ɗe ɓura yarede. Nangidaɓeɗe hitaande duuɓi 2016 ɓe 2002, hitaande duuɓi 2017 ɓe 2013. Nani ko Jibrilla Hamidou Sorka, ardiɗo Octrice.
Nangol ko sarusi amin waɗi ɗum enɗa ɗum heewi sanne ko duuɓi 2016 cannabis grammuji 2017 gay présine min keɓayna kiloji 2688 jazepan kandu konɗan kiniji mum keɓayna millioji 5,998,988 tramol odu konɗam kiniji millioji 16,999,991 kam min nangi ko kayin garammuji 19,000 eroyin garammuji 38,000 karak garammuji jeɗɗi himɓe 2,022 kañum won ko nanga e dow fi oɗo duuɓi 2017 du konɗan ko watta tonuji 2 kiloji 8,096 cannabis on endan resin kiloji 5,491 tramol du konɗan kiniji millioji 7,388,196 ko kayindu grammuji 4 eroyin kañum e crack kay min keɓaydu e laawol ngol ɗon himɓe 2,691 kañum won du ko nanga
2761 interpellé tout âge et sexe confondu.
Min gi'i ko ɗo leydi Niger ɓoɗe bonɗe kulle yeru yeru no keɓo sanne nder mayri e giɗe maɗa ɗume wonno waɗa ɗum
au départ le Niger
nden leydi Niger takkinani laawol to himɓe tokkirta gam batte wittude e doroguji mum e yaar leyɗe goɗɗe jonka e himɓe no yara ɗum ɗo sanne ɓuri bonnude ɗu won suka ɓuri yarde ɗum sanne sanne
hikka ɗum nangi ɓoɗe bonɗe e kulle yeru yeruji sanne no woodi tawte wonɓe no nanngana tawaɓe nder duro moɗon ngona
nder duro ngo ngo min goni gomnati no waddanamin balla ya sabu kahokkotomin gollitirɗe kahokkotomin bawɗe ko watta ko gollal ngal waɗa ɓiɓɓe wuroɓe kayen no gattinamin juuɗe de minen komin ɓuri yidde minen golloɓe e ley sarusi oni wonno himɓe sirye fawoɗa yoppa filla hono jarɗe drogue o kam ɓurinimin min nanga jomum jaati ndenne ɗum ɗo sey wajibi pirto koye waɗe tindi waɗe himɓe faama saabu hewɓe en ɗon no jara drogueuji ɗi enɗa ɓe anda fuɗ ɗumi saabi koyeɓe jara ɗum caggal majjunde so ɗum accirama ni ele babaɗo e duuɓi e duuɓi fuu ɗum bonnan himɓe meɗen hewɓe sanne
mondi toxico